Tu as vu comme un soupo soupo la deca tu. Nani fululu na kwa ma vitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Ndo yeye uyo, alonio na wafo. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Huku fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Fulufululu, nalishwa vyuku masupo, supo na deka tu. Yani fululu, nabwama vitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoki.
Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme. Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau. Niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau. Niteme, niteme.
Comic Slicer.